jeruli oluligwa grandira bakukaba kawange gaso kunonaze urontu ke yajali yajiba wado kulumwa fuba nyo oluganda tutuke musi empya yesu ngolu nakulu jeruli oluligwa Wendira bakukabaka wange baso kunonaze Urontu keyo jali eteriba wado kulumwa Fuba nyo oluganda tutuke musi empya Ensi eno fema tuli ajula okukaba Era muri mubinje bitunyiga ebikemo Oluusi ne bitumeka nesunga olunaku Lwali takawaka
Antwale yonjali
Zemporo kutegana Yesunga olunaku lujeruli oluligwa Rendira bakukabaka wange gaso kunonaze Urontu keyo jali yajeriba wado kulumwa Fuba nyo oluganda tutuke musi empya Yesunga olunaku lujeruli oluligwa Rendira bakukabaka wange gaso kunonaze Urontu keyo jali eteriba wado kulumwa Fuba nyo oluganda tutuke musi empya
Yesu ngolu nakulu jeruli
kukabaka wange ngasoku nonaze Kuro tukeyo jari eteriba wado kulumwa Tubanyo waluganda tutuke musi empya Tubanyo waluganda tutuke musi empya Tubanyo waluganda tutuke musi empya Tubanyo waluganda tutuke musi empya